slick, slick, and Roja. Nateranga tabula, olwa abali abalala, abasumbu wanga ntabula. Naye kwe wafukire dagala, kwakuwa obuyiso obusiirira tega bwaddala. Ebongamba balala, situnula walala, sichuka tenfuko mulala. Chakuba kajiko nga sukali tabula, kachai kanoge. Kanoge onkwasa olimba, naye buli we nkusisinkana tolina kyongamba. Justin ewakuwesi mu mpunga, kyokka buli we nkusisinkana tolina kyongamba. Leero abazaale nkina nsule akagambo. Onyaga ya ya gatagula. Onkwasa nsonyi olimba, naye buli we nkusisinkana tolina kyongamba. Justin ewakuwesi mu mpunga, kyokka buli we nkusisinkana tolina kyongamba. Nateranga otabulwa, olwa abali abalala, abasumbu wanga ntabulwa. Never seen nalinga kunonya nga wambula. Nebuza lwendiko kwekula, oponyaga yaya gatagula. Onkwase